Diceva una colonna che abona che era un fano in zappella. Notando lo fuzza o quen pumalang e lo u in zappella. E humusha,
one for me with the stars.
Kalang e humusha,
you're the one for me with the stars.
Petu cheesecake, umntwana okhulele emakhishini ugcwele ngebansula vele intwana yaselokishini. Uthanda istyle sami, uthanda ukuba nami, uthanda ukuvuka emkhukhwini wami and ubuye esentini. Lo uzithandela bo-ghetto boy, usanokuvela nabo achusi bangithole ngigcoke i-overall. Akanasigama, akanamahloni ncami, yena ufuna nje nhleko ukuzibona seduze kwami. Mathuba abonile bonke mara akekho ofana nami. Ukhuluma isilungu mara uthanda itsovidali, ma ngiringa uyablasha agcina azithola akhiphe imali. Kugela uthanda impilo yasegasi, meke phethe mina uyazi ukuthi vele sihamba phansi. Travel and tourism intwana ngimfake egasi. Phiri mabhedla zwalamndeni madala uyazi, bese jumpers iqede eLondon evilakazi. Uzithandela amapantsu pantsu pantsu wey, nami ngiyazifela ngaye kaustrew. Uzithandela amapantsu pantsu pantsu enhlek, mina naye si-grandma sithu. Nokuvuka ngamagwinya nama-chips, bathi jomu boneni kulo mfana ngoba siboni nix. Ay, baby khohlwa yilaba bayakudakela, bazini bona ukuthi inhliziyo ayiphakelwe. And ngiyazi nawe awufuni ukuzwa next. Ay, bamba nali glass le wine no to relax a bit. Ithi siphumele asibheke indaba zethu, ngoba ngiyazi nakina bayifuni yonke lento yethu. Mara oh well, uthando uthando ya vela ngisipani, mara ngiphila ngomphando. Waziphathe isikhandi yabo sofuna iphanado. Ithi siphume kanje baby sithole i-six pack nyana. Iy'nkinga sozibona boma later nyana, sijike ngale phezulu kuneshisa nyama. Uphethe ipansula baby girl, uphethe ihumusha zikho i-seven ezami, mara ngukuluva igasi lingiphethe baby girl. Igasi liyangazi ngiyazi uthanda mangibamba, ngilo ngishaya iringazi. Uphethe mina my baby, wena dedela igazi yabo la kuwo ipansula lizi.
Kala ngihumusha,
you're the one for me with the stars.
Kala ngihumusha.